Central Zone, this is who, man.
Central, Central.
Yeah, Brooflicka Jew, my nigga.
Treasure,
I just got some comfort lifestyle.
Maloo.
Yeah, akijana mwenye msuli weni tone la manina. Ukifanka zake mola, asha semaga madi. Doto unazoota unatamani fulfill. Hila ujipigani, unajichiti, so real. Wengine walipenda shule la ada ilikuwa mchongo. Na walokwenda shule wakadunda, nekta kigongo. Walofaulu, kuja tumtani hamna michongo. Wanenda kama kipofu tajiri chongo. Kupata riski romko noni utashika adi upindi. Chakwanza familia bora shibe wewe usile. Wakati unajizuia vingine vyandani usile. Ujui mkeo ni mzoefu kwenda kinyume na maumbile. Asha kumsi matusu watu wana hofu. Kusikia kila nafsi taunjia umauti. Kwenye maisha uneza stack kisa watu na wapenda. Hivyo unabidi mtengane liwe ufike unapokwenda. Read again.
Wakipotea na nozi na anzala wama. Wakipotea wafiki maskani bana. Wachawi watele tunawaona mchana. Na 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 na.
Napata madini ya wazee kwenye vibanda vya kahawa. Kusu Dr. Bashiru na sabaya kukosa power. Napa sikio na viongozi wa dini wanipe dawa. Kusu chanjo ya uviko 19 twende sawa. From the street ambako few people are educated. Kusu social welfare tuko discriminated. Hakuna chapi new year wala happy belated. Ili kufanikiwa ubongo uwe marinated. Now my call real is back, real life vat. Mafunzo tamathali za semi mazengo on map. Mechoka kwa nyuma kivuli sa Dodoma on top. Yule kijana local wana rap. He's so smart, and that's why swezi kuacha kazi kisa demu. Wakati nkenda kwenye kazi siko si demu. Kama nkitaka ila respect kwanza kabla ya fame. Don't loweka mbele na kweka respect on my name, my nigga.
Wakipotea na nozi na anzala wama. Wakipotea wafiki maskani bana. Wachawi watale atuna waona mchana. Na 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 na.
Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now.